bwana ve producer malota.
Una mabinti wengine uwa wawezekani mawakala wa shetani. Mungu nje mkundani kwenye mapenzi hata sijui anataka nini. Hata umpe pesa bure baadaye ataenda kumtafuta shabani. Aliyesoma naye shule aliyekuaga mtukutu sana darasani. Wonge gali wonge nyumba kawaida yao kuyumba. Hawapendagi kujifunza wanaambukiza na ujinga. Wakipata mzee wa show baadaye anataka mtafute na sponsor. Akichapata sponsor anatangaza upande wa show na makosa.
Mapenzi yamealeta nani maana tafani ujue. Juzi tu nimemwacha kumani kaingia vitani aliue. Huyu mpenzi kanikila lakini ona analala mabegani. Tena rijali yani safari na mimi haniachagi njiani. Huyu mpenzi kanikila lakini ona analala mabegani. Tena rijali yani safari na mimi haniachagi njiani. Anaitaka yani, anaililia na mimi sina imani. Nawaza ya zamani, yatajirudia sasa ni mpe nani. Anaitaka yani, anaililia na mimi sina imani nae. Nawaza ya zamani, yatajirudia sasa ni mpe nani.
Na hapa, kakunguru.